You should let boy country wheeze. Yeah. Oh yeah, 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 yeah.
Let's talk about love.
Let's talk about love.
Yes, I'm in love.
Yes, I'm in love.
With somebody.
Somebody.
This is scary for me to say. I don't know what this is, but my heart is already writing the love songs. Likita yo llena la que nashtuka. Dale o te una si siemka. Llenita baby 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 na que uka.
Oh, I'm in love.
Likita yo llena la que nashtuka. Dale o te una si siemka. Llenita baby 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 na que uka.
You should have bought baby. Look, I'm in love. Hey, listen. Tangun in a way, mama, nyote in a waka. Chicken na for shine, mama, na piss at na pata. Sumetaka love, mama, love, it could happen. Na kwenye mapenzi, steli gani, unataka na na jiwa, show me zwa na ma player. Kwangu iyo kitwe totokea. Na umepata semi ya kudekea. Sijui kupiga la kufokea. Mimi kwako I'm too easy. Na ukini misi, simu moja, siko busy. Wale walo nikatawa kwapi, siko easy. Sebe ni natoka shavu, dodo, shavu ndizi. Bas, kwa shiri ya nara, I'm right here, baby. Chochoto na chotaka, I'm right here, baby. You too sweet, my baby. Yani kama pipi, my baby.
Likita yo jina lake na shtuka.
Bubu!
Kwenye wote umasisimuka. Janita baby, 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 na geuka. Likita yo jina lake na shtuka. Kwenye wote unasisimuka. Janita baby, 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 na geuka.
Chichi azimzima ugata kitu mabima o mtoto mzuri mwezi umezima unanipa nguvu kama salio najiona mimi ndio mwezio. I love you vile sura yako matata umekuwa kisu nakata umekuwa mbele nafata umekuwa tatu machata siku sio mbele sio tatu nitakufa kama hujakuja unaweka nyufa kama hujakuja unaweka ukuta kila kitu mwisho wake unaweka nukta pige hodi ndani na utanikuta
nikita yo jina lake na shtuka mwili wote unasisimuka janita baby 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 na keuka.